ngisalela ngifuna wena mna
ngicabanga
ilizwe linye qa
bantu bamanga
ngicela ubango wakho ugoduke ndawo siphinda phinda izimanga xa sivukayo
nangu umuntu iy'ntombazane nazifela
sondela kumo zokubambangithule liyophumila usahamba nam
nangu umuntu iy'ntombazane nazifela
sondela kumo zokubambangithule liyophumila usahamba nam
More music at iminati.com.